fadde kure ko hisinto himbe nyaw coronavirus yotta do Niger hewbe himbe tabde na gallu nyemey hono Hamani Abdullahi kanyam giyagi chubal be fube nayebe non endan e be kedi fande dun yottake be kebbe ngada kambe do corona tuga mabbe gal no hanir eno wodiri
idun wallire himbe kai hana safari ni non ko neddo wala sembe ko soda kanni wadda neddo no wadane bulu heba jamdu hana sai ni neddo badu wadane na de Allah jabi du nyande fube gari himbe burtoto tufe
masha Allah
coronavirus
nyaw coronavirus no hitorude himbe gam wi ama duruma e hore na hore nyawgu wadanta neddo miden tawra duruma ka min jaban ya min tufe gam miden do miden torro
leydi Niger fuddi wadde hono tugan ko hisen himbe nyaw coronavirus le lewru mars yabindu enda do en galdu nyemey ciagal mun non wonno ko dun hinne dun yaare e der regionji fundar leydi enda ba ko du konda himbe ngannama tindi e pirtor ko e do majjum warde jonno wodi himbe latibe yardaki e do kure ko hisen to coronavirus
sincerement avant de
de gonga fadde am tufede sey ni mi yewtinake mi heba habaru do batte den mi daara du fa handen de goddum hewtaki aram e tufabe be komi hiino wade der leede to himbe gonano tufe batte de fu ardibe leede den kay en artira dundu yeso jama arif den ko himbe ben jabi no garano tufe denne odu himbe jaba deni ardido leedi e wombe der gomnati makko gari tufama himbe gi
vaccine membre du gouvernement
sikka sikkaji no heddi e himbe wobbe
miden dara tele miden giadu ko wonno wada dundu wattani min holare tuba kobe ko jabi no tufe batte de denne dundu no holla ko batte de enda no bu no kuje meden kawta kambe du nyawgu burto rude dina en denne hana gambe jabi ibe tufe watta min mi jaba mi waram tufe min tani mi dari no dum woni dum yara to am den ko mi yahmi tufe
pour accepter certaines choses
ba ko tawa lamdi hebaka e majju sanida hada bibbe leydi Niger hewbe don latibe no njardi wadde kurden enda wobe subake mbietegal Sinopharm leydi Chine kanyon ko wadi dum wobe ko no subakina AstraZeneca ko vax druidobe coronavirus won ko waddi dum
je me suis fait vacciner
min mi wari mi tufama mi loktorojo mi do watta dane dum himbe gara tufe batte de wawade denne himbe gara tufe
se faire vacciner